ndabye bakoze ensobi eno gye ndabye ey'okwerabira eyo gye baayise ebizibu bingi bye babaddemu n'abantu bangi ababaddewo olutuka ku kirungi kye baafunye nga beerabira abantu ababayambye simanyi ensobi eno lwakya bangi baagikwatamu bajja kuyambya otuuka n'omuswazaswaza kiba kibi okuba nti weerabira abaakuzaala bw'oba ofunye osaanidde okubeebazanga kubangosanide hey. Bingi byonkoledde mama wange kankusiime ne taata mwebale okubanga mwatuzaala mwefiiriza bingi bye mwagala ne musulanga mutudde olw'enjoka kati kenkuze nange mbirabako tebiba byangu si byakuzanyisa mwefiiriza bingi bye mwagala ne musulanga mutudde olw'enjoka kati kenkuze nange mbirabako tebiba byangu si byakuzanyisa tebiba byangu si byakuzanyisa. Choli, ate choli, yeyayamba nawe n'oba choli.